Exclusive to Zayd Hype Man.
Chimpanzee. It's my season. We friend mingle to rights. Danger, let's go.
Lintuna kumene. Nililetwa kumene. We share the same idea. Na iwe my dear.
Ona manje na juala. Sifuko tisomvela. Ona manje na sine. Sifuko tisomvela.
Lintuna kumene. Nililetwa kumene. We share the same idea. Na iwe my dear.
Ona manje na juala. Sifuko tisomvela.
Ona manje na sine.
Happiness yanga yoyonse watenga. Ona vene wako singa. Hapa na duwana na yambo topinga. Kamungere nezo kamba niwe kuza. Bari beauty yako ina umoyo na luza. Uli selfish life yanga wachuba. Watu maziba tu umoyo so kula. Ukateke uto edini. Toka hapo ni pute na ringi.
Lintu na kumene. Nilile tuwa kumene. We share the same idea. Na iwe
Una manje na sine, sifuko tisomvela.
Lintu na kumene, nililetwa kumene. We share the same idea, na iwe my dear.
Una manje na juala, sifuko tisomvela.
Una manje na sine, sifuko tisomvela.
Yeah, it's the region of local med. Miss a question, back with the tribe season. With the most famous fellas, ladies and gentlemen. DJ Cass, born of one, twos. Pratum vibes.
Exclusive to Zayd Hype Man.
Because you didn't know that it's a Pratum vibes, records production.